abaka kachiko kwa parlamenti akavunanyizwa kubyenjigiriza nabamu kubatandiswa amasomero wano mugwange lya Uganda basabye abazadde okwanguyiriza ku kyokuzza abaana baabwe ku masomero mu kaweefube okutumbula ebyenjigiriza by'eggwanga erya Uganda. Balunga bakulembeddwa mu ssentebe w'akakiiko ak'ebyenjigiriza mu palamenti omukulu James Kubeketeri yabagamba Kosani Haji Kazibwe wa Kawempe South n'abalala bategeezezza nti okusomesa omwana gwe mutima gw'eggwanga. Bano basabye wakati nga amasomero gagguddewo olunaku olwaleero abazadde basaanye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe.